Ekwa no muyambo bulamu bwange nakungenda mubiri ninga gwe baloga jonda badekeyo ngomukyala yagala kulaba kunyina nga wabula ne bumpemboke ekigambo nusu tekinvaamu zaa abaana baagala kulya okusiiba n'okusula baabiganye landiroodi ayagala enzize ku mulimu nkosango bye munyambe zaa womwenze mpede Samanya nti muli balimba namwe omusajja gwe mumamba namusenga kodda ne banziba ebyakatonda n'ebikyawa ayagala bagagga teyeegomba baavu zoya a landiroodi ayagala ssente onyumiza Yesu nkole ntya luno luno leero gw'owenze mpede
Linda.
Genebe twegomba bali kunkato wafuna omutwala abayagala ebiri enensi tekutwa a tewetuga munnange